Hono mai e te iwi ki tētahi o ngā hōtaka mā tāmua o te hiku o te ika e te pairu nei ko te kuaka mā rangaranga, tahi me Girlie Clark, mane ki te paraere.
Mari e wama, kei konei taku kai kōrero ko Peter Kitchen. Te tangata e maua nei te rongoa Māori i ngā rā katoa, i ngā wiki katoa, i ngā marama katoa. Nā, kei konei eia, ko tino kanie e tēnei mahi, nā no reira ki a koutou, wakarongo mai ki a ia. Tēnā koe, Peter.
Tēnā koe, Girlie. Tēnā no koutou katoa, e tūana hau ki te wāhi kāinga o Ngāti Kati. Tirona au ki te pā e tū nei ko rangi kāpiti mongo nui e heti ana hau ki te tautoko te kōtiro boi ei sa rātou rongoa hui te kaipā ne te ngari tū ana hau ki te taha o te tātou kanaunga Miko Lloyd. Katakata pai te tangata ana, te tāua kōrero me pēne e pita. E boi nako e ātena me te mānuka, a te rō e hoa, haratena me te mānuka ki a mātou te kāinga, ko te kai kātoa, ne, e te ingoa. Pēna, ka raue raue here maua. Ka tū maua ki te kōrero, ngā whakapapa o mātou ki te kāinga nei, ne, no penana. Nā, taku krani mā ko Maraia Porourua tāna ingoa, ka māre nai ki a Joseph Bergen. Ka haere mai mātou ki te wāhi nei, ka tikiro ana hau ngā rua katoa i rato i te kāri o te tangata Ian Ivy. Nā, ka puta mai tēnei kōrero mo te karamu. I ātena me te karamu. Nā, ka mēti te tangata nei. Can you tell me the story of the karamu? I said, oh yeah, I can tell you story about the karamu. The karamu was one of our sacred plants. And a lot of when the tohunga were lifting tapu and trying to make sure that things were safe, they would take a twig and branch from that, and then they would midi-midi wherever the places that needed the tapu lifted. Or if there was something to be placed, they would then go around and make sure that it stayed pristine so no one would touch it or go there, so that it would be preserved. And he said, oh, okay, here's another plant. Can you tell me what this plant is? And I said, oh, he kapiti. And he said, kapiti? I said, yeah, it's a cabbage. He katakata mawane, rangi kapiti. He said, is that the same thing as that him is the cabbage from the sky? And I said, you are a funny fellow, right? Kāpiti hono, taitai hono. I said, no, it's actually got a sacred meaning. And so when I sat here with this fellow this morning, just explaining, you know, how Māori did these things, he was so blown away. So he's asked me to tell a story about the mate mahi, which is e mongonui nei, ko Aputa Rewa. If you're not mate, if you're mahi ki reira, e tahi wānanga. So that's the toku haerenga tēnei rā, ki te ahi tautoko te kōtiroa boi, nā, ka hoki mai anō ki te taha o te tangata nei, kia tikiro aia ngā hopi, nā ko he mahi atu ngā hopi nei mo te mānika, te kumarahau, ko te maha, te karamu, te mānika, kumarahau, karamu, Mānuka. It's a beautiful day out here, speaking with all these different people just this morning. Oh, wow. Hari enda te ngākau. Te kōrero mai ki a koe? Nā, ka pai.
Ka motu i a koe i kona ko koe a koana i a rātou, o hihi ana rātou te mōhio ngā momo āhua o ngā rākau katoa ki kona?
He nana ki reira ki te ihu. A pai ano te mahi o te kōti rōra me John Bassett, tāna tāne, ne? He nana ki reira ki te aki e rāua. Te mea kē, te hau kāinga nei, ko te Ngāti Kati, tēnā he tū ana te iti te wiki mora te ikone na ko te kimata o te rongoa na rātou ano te mahi wātai o ngā mahi ikone na e ere nau ki te tautoko wangano
kamutu i a rātou ikona hena me pātei o tēnei pātei ki a koe te Pākehā whua karamu e aha
Caprosma Robusta.
Oh, hang on. Eaha? Ea, te pā, kupu Pākehā mō tēnei karamu. Oh.
Hey. Tēnā pēr, tika nau, you just made that name up. there are several types. There are several types of Caprosma. Aye. Some of them are growth of each bitter, and they've got nice, big, heavy, shiny leaves. And those are the ones that are really got tininga mea in the hua I runga rei, in the kakano, they have lots and lots of things. And that's the seed that I use for making my karamu soap, because that's where the wheat is. That's the man there, all that.
Oh, tata, kore ana urongo atu I a koe. Kōrero mai ki roto I tō mea. Mea mina koe, I aha te karamu?
A Caprosma, Caprosma Robusta, te ingoa.
Caprosma Robusta.
Yeah. Tēne te tui Robusta.
Well, I've learned something myself. Te kahore o mōia, te karamu, ko tēnā te ingoa. E Frogma. Robusta,
yeah.
Ne?
Yeah. Caprosma Robusta, yeah.
Okay. Ko marama ia.
C-E-A-P-R-O-S-A and Robusta R-O-B-O-S-T-A. It grows everywhere. It grows at the beach a lot. Actually, there's a plant I want to talk about one time too. And that's a plant that grows out at the Ngāti Māu where we are a lot.
Lot. Tērā rākau I a koe kōrero ana. A tērā wiki ka kōrero e tāua ki tērā, ne?
So we don't forget.
Ai.
It's called Raukawa.
Raukawa. A tērā wiki ka kōrero ki a koe mō tērā rākau e karanga mui a mena koe. Ngari ka pai ki te rongo te I a koe e me tēne me ngā te kōtiro a Boy Yates. Me tana tāne a John Bassett. Ko waiti ingoa te kōtiro a Boy Yates?
I'm trying to remember.
Oh, ngari moe ana koe na Boy Yates. Ne. Ai. Ai.
Come I know Poppy, and then but I can't remember the plant. I was only talking to her the other day. Koha mai te wari ni.
Well, pēnā no. Me te kahi kātua hoki ki a tātou, e kiwetahi, e manuka. Me te whakapapa I a koe kōrero na ki a rātou I kenana. Ngā hītori.
E whakarunga nau ki ngā haua nei, I runga I te pauaka whakaata.
Ai.
Rātou mamai ki te ingoa o te manuka. Ne, mo tērā taha o te mea, I ki Australia rā.
Ai.
E kōrero na nā rātou tēnā ingoa. E nari, e harapara te tēnā ingoa, na mātou.
Kāore nā rātou. Ko puta ke, ko hanga roa anui kone, te manuka me te kahi katoa, kei kone tonu na takotoana wena kōrero, wena kupu. Kamutu te mea ke oki, pene kōrero ana koe ki tāwāhi, ki a rātou, e mea nā rātou ke a rātou, te oranga mō te ingoa nei, te manuka me o a rātou honi ne. Peke ana rātou, peke ana rātou e hakarona nā rātou, ngari me aka he atu no rātou, kia minga atu no kāhore, no koneono, no Aotearoa. Ngari, ka pai ki te rongo atu I a koe e pita me o au nei mahi I a koe herere ane runga I te motu o muri whenua mō I anau e herere ana koe ki konei ki kō me au mahi. E pāna ki te rongoa Māori.
I just finished putting up all the signs for the Te Hautaua Challenge.
Oh, mai tika ana. E tērā anō tētahi, tērā anō tētahi kaupapa matau anō kōrero, ngari mō tēnei rā, ko puta i a koe tēnei ki, ai, mō te...
Manuka.
Manuka.
Manuka. Iaha te, what's the difference?
Iaha te rereke ko ngā puti puti pea?
Kena kōrero, iaha te nā me te ingoa mā.
Ai, ai.
So we're saying that clear, it's bright, it's not white, but it's clear, ne? Mā.
Mā.
Mā rama, ne? Whakamārama, pēr.
Ai.
Pēr tī te kānuka. Ko kā, kā is
kā.
The positive thing.
Oh, oh. Burn.
Pū, pū, kē, me te hā. Negative, you know, negative, positive, and when those two hit, nā ka puta mai te hā. Anyway, e kōrero ana.
Ai, kia ora mai anō ki a koe me wēne kōrero e pāna ki te kā. Ki te āne karamu, ne?
Ai.
Ka pai. Nā no reira kia koe e Pita Kitchen. Ka kite anō, ka kōrero anō kia koe a tērā wiki e pāna ki wēnei rākau, ne?
Ai.
Ki ora mai.
Pita whari kai tēnei e hoa mā, ka kite anō.
Ai, me koe anō. Yeah, me pērā tāu e ngā tāngata e haka tāua e nei ene kōrero. Kia ora mai anō ki a koe me ene. Ai, kia ora mai. Ai, hoki mai ko Pita Kitchen tērā mo te taha e mahia nei ki ngā rongo a Māori. Ari, pene rongo ana koe a Māua e whakatāna i tēnei ata hono. Kei kona mātou e mahia nei e na mahi ngā iwi o te upauri. Kanui te pai mo te mō te kōrero pēna ke Wainganui anu i te haukāinga nā te mea mōhio ana ki ngā mahi kōrero pēra katakata pai. Nā, kia koutou e noho mai nei runga i o koutou nei kāinga kia ora mai anō me Pita Kitchen e kōrero ana ki tāna nei kaupapa e pāna ki te karamu, ne? That's Phragma robusta, that's the plant, ne? Ko tēnā, ia karanga i roti te Māori, ko te karamu.
Hono mai e te iwi ki tētahi o ngā hōtaka mā tāmua o te hiku o te ika e tapairu nei ko te kuaka mā rangaranga, tahi me Girlie Clark, mane ki te paraere.